Ale Robina Fena na na na
Big dreams ra.
Bile unavyo ni paburudani Mimi kwako hoi tabani
chumbani hata sukari guru haioni ndani
baby
keti
baby,
ni kueleze mapenzi letu sitaki lipote mapenzi lako baby umeniweka ndani tano kwa sito navoni sakata yani show me ni kueleze wako niko hoi nidekeze
this time niko romantic this time I'm a one man chick this time niko romantic this time
vile unavyo ni paburudani
Namba nikipata, pata Ile mchezo leo iko ndani Kwako nimedata, data Kama nimekosa samahani Leo nikikupata, pata Ndani ndani Hivi kwako nimedata, data Tunde kwetu semu flani this time niko romantic This time I'm a one man chick This time niko romantic This time
I'll be romantic,
eh,
romantic.